Siku mtukufu na nyota ni angavu, ni usiku kazaliwa Masia.
Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth.
Tumaini kuu kwa dunia yenye hofu,
for yonder breaks a new and glorious morn.
Njoni tumsujudu Yesu, sikia malaika.
All night divine, all night when Christ was born.
Katufundisha upendo kati yetu, ni amri kuu na injili ya amani.
Chains shall he break, for the slave is a brother, and in his name all oppression.
Tukufu jamii.